wa tikau mā whetū I ra tahi te iarere. Te reo irirangi o te hiku o te ika.
Mihi tonu ana kia koutou whakalongo mai nei ki te reo o te hiku o te ika. Koutou kai pāpā horai mihi tonu nei ko pākeli I tāku kei runga te waia. Tēne anō o wō mātou whaia ko huhana pirini. Te kai kōrero mō ngā hākina kinaka ki te airunga I te korokera Sky. Te pauaka whakata anō reira. Kia ora e mā.
Kia ora, kia ora.
Hena takia mai pehatonu te ahua o te haruru o te whatitiri me te hiku hiku o te uwira. Ia koe wātia nei te All Blacks inga rā whakatā.
E mata harano ko tēnā anake, ne? Ka mātaki take au te Melbourne Storm, ne? E mea koe ka au te tainga mea. E praila noke, ka wite kata noke koe, we tai oko mokopuna. Nei, even toko kotiro. Au, mam. Koe tēnei te mea korora nail. Hey, I can go without movies. Got to walk off my TV. Rugby. No. I mean into walk off. Paka tata anyway. Tine atahua.
Hena takia mai te halurunga o te whatitiri i roto I tō whare I ako I wātia nei te All Blacks ema.
Ka mutu. Ne a kotoe, a parerene ne, ko titiro toko kotirika, mam, calm down, me, hey, kukoto, poro mai se tai koro, koe te rete me, ai, tai koneke we ne, hakene kena, no, mako pupuri te remote, pare oki, tino atahua, tino paite, te whakata, ngari, e hoat, ne kiao, te taka, Taka wario o te All Blacks o nei kia e kore ono e kakama e ngari. Te kakama tangake e te atua morea mai o tatu All Blacks ki te kāga kia kaha.
ai, kia orano. Nā reira e mā. Must be ngā iwi o roto ngā papa whenua I kona I ākoe na I tērā pō must be rāto e pōhe ana. Ko oho ake ru au moko, ko ru te whenua nei, te haluru ngau tōpare.
Ngari, e mohe ona rātou, Oh, no, we can't go and disturb auntie, man, he's on the TV, nā ko katau ki au ia. Ngari, mētai, tāmai ki wā koutou kātou, nā. Ngari, tāmai ki wā ko kataitai ngi te pauka whakata, move au. Ngari, mētai, rei tēnua. E tawa tāma ngari, even toko mokopuna I akara na me kia, man, what did you watch it, mate? On TV1. Wee, mena ko ea kia, hey, huma. Ari awa, mena te kore, if you enjoyed it, eh? Kia ora kia koe.
Oh, ai, tautoko nei tēnā kōrero pau nei te kahai, te ahai. Pera e tau e mauna haere koe, kia work and income, I don't smoke, I don't drink, I even don't have sex, but as long as I got my Sky, I'm happy, ne ma?
Kia ora, e mata, kia ora. Ne? Nā, koe te rata koe ma. Ngari, I pēne nau kia ia. I'm sorry, ngari, me te kororo, kororo and the kororo pona, me te kororo teka.
Ai, kia ora, nā rungai tērā. E rongoa tonau I muri I ākoe tō whali e haruru mai na henara. Kei ākoe tā taua mihi a muri mai tēnā. Ka waihua tukoe ki kona I te whakatikatika I o mokopun. Ai, kia ora mā kia paira tōra, mauri ora. Ai, ka rongo mai tātou I wera I e ko ngā mokopuna te kuiara. Ko I wāte anō I te All Blacks marunga o te pauaka whakata I tēnei wā. Ko whakauru mai te All Blacks ki roto o te whale I kei kona. Ko redi anō kia papaoro ngā rai. O te rāno rā te kōrero ko pānoa mihi atu nei, mai tō tātou wharepāhua I te hiku o teika, a tērā a takumanuhiri a huhana, pirini mei pā, e pāna ki ngā hākina ki nā te o Black Narungai tēna, mauri o rara.
Te hiku te reo irirangi, iwa te kau mā whetū I ratahi.